Ouais.
Mais ça, sans comment.
Yeah, ok.
Kama unanidai ndo nisinywe bia, kisa sina mpenzi ndo nisite dia. Umenezima gali ndo nisipe gia, eti kisa kuna tope ndo nishindwe ngia. Afu tungelifanani na madeni, kuna mitungi mengine tajwaga uzeni. Laya tungi kwena watoto pembeni, leta na shisha kisha tunapulisiwa na feni. Kama unanidai ndo nisinywe bia, kama unanidai ndo nisinywe bia, kama unanidai ndo nisinywe bia, kama unanidai ndo nisinywe bia. Oya wana wana
kunifata counter, kwani pesa yako linipia hapa? Niambie unataka kuwaka, kama ukizingua nda kuitia bouncer. Ndo nasema kulewa ni zambi, hau mnatishika na iki kitambi. Inadaiwa nchi sembu semie, to the left, to the right,
kama unayumba.
Bounce, bounce.
Kama unanidai ndo nisinywe bia, kama unanidai ndo nisinywe bia, kama unanidai ndo nisinywe bia, kama unanidai ndo nisinywe bia.
Oya wana
wacha tulewe, wana
wacha tulewe,
oya wana
wacha tulewe,
wana
wacha tulewe.
Soko moko boy.
Mapenzi yanazingua, wacha ninywe bia.